studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
si holli tiwide gollidal muɗo hakkude muɗo e leydi Mali ndi ɓe garam ɓe puɗɗita ɗum won gollidal mabɓe hakkude ministére ŋaaɓe français ministére ŋaaɓe leydi Mali ndi caggal koɓe darnuno ko ƴaɓɓino koɓe mbi wattu joni leydi Mali ndi ana wonde jokkitade on ɓetiɗi sedia o wiɗi botomo ɓe gadɗon e sappo e jeenayi lewru juin ndu kamɓe ɗum won fedde haaɓe wonɓe le leydi ndi noddirta jinna dogon wattu joni ɓe kollitiɗo ko nayiri banggal wayde ndenago ɗum datiki sababu so heeɗeɗan wondi e matére sanne le wuddu leydi ndi nde wonɗo wattu du yogo e pulako waɗi batu muɗum ɗo bomo ko ɗo hollitiɗo ko nayiri banggal dartude ndenago le kere duji to jamarde hani landede tafere wurtereji pelle kewɗe kañi anni wadde ɗum le leydi meɗen ille ko warta ko le on ɗo wattu fu pelle goɗɗe ɗe kay kollitide pamri e laamu o ɗiwon sembe kabaruji ɗimin joguinoɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade Oumar Waygal jooɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo Mamadou Ouattara won to ɓoggui jamɗe to hollitinde wiide ɗum woni ɓe mbi France wi fuɗɗi tan gollidal muɗo hakkude muɗo kañe leydi Mali ko nayiri banggal solda siɓɓe ɗiɗo communiqué ji ɓe gaɗi ɗum le tati lewru juin ƴaɓɓinon ndu miccitaɗen wiide duɓe darnino gollidal mabɓe hakkude leydi Mali ndi leydi France ndi ko nayiri banggal ministére ŋaaɓe ille tati lewru juin ƴaɓɓinon ndu le majjum français holliti le imadraye ɗi wonde wadde wattu joni o kañe gollidal muɗo hakkude muɗo e leydi leyɗele europe ɗe kañe e leydi amérique ndi le lefol sa hengel yoga e andamɓe kabaru ndena kay kollitiɗo yiɗum wajibi jaati fa guɓe gonɗe ley leydi ndi wattu joni o pewte fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Sekou
caggal tottodiral hakkillaji hakkude laamu koɓe transition leydi Mali kañe leyɗe piliɗe nokku o leydi France ndi wattani hakkilo sanne aadi mo ɓammi laamu koɓe transition leydi Mali ɓe nden noon fuɗɗi tan gollidal haɓitiɓe ɓe e kane golleji mabɓe tendigol ɗum ko holliti ñande aljumare nde ministére humaninde maggal paɗe en e ley communiqué hollitama wiide leydi France ndi ɓami kaɗo anniya yalla ende waɗiɗa imadara pabotoɗo mayri leyɗe europe e amérique bangge leyɗe sahel ɗe yalla haɓɓude guɓe terroriste e gonɗe ley sahel ngel wakkati joni o kay laamu koɓe leydi Mali ɓe mema e haala muɗum ka noon o wi dunke en leydi Mali ndi e leydi France ndi foof no hasadini noon fuɗitingol ɗiɗo imadaraji ɗi ɓuuri foof soen ƴeewi nafaka leydi Mali ndi e le imadara haaɓo tersuyagal ley sahel ngel e wimaɓe ɗum ɗo humpitama tawene fay ɓoyali président Emmanuel Macron holliti e ley ko warata ko ɓuytugol seeɗa seeɗa imadaraji leydi France ley sahel ngel ndenno guɓɓal haɓotongal jaadinkoɓe barkan lontinirte guɓɓal gongal ngal fana muɗum latto tan haaɓo tersuyagal e dow faaba larme leyɗe ɗe
yoga e andamɓe kabaruji no sirri leydi ndi wori kolliti wiide laamiɗo leydi Mali ndi ñalawma hannde o kañe président français o kañe jaati kalde téléphone kanko noddirteɗo Serge Daniel o holliti wiide wattu joni o français fe so waɗi fa gollide leydi Mali ndi ɗati muɗum ɗi waran wayltindiɗi saabi de yoga e golleji ɗi fo ɗum nayirto keeri leyɗele tati ɗe keɗɗen kanko Serge Daniel o komo sifi dow hen to foccitago Mamadou Sama Sekou
caggal hiptingol laamu e cagte lewru men ndu leydi France mettandi ɓammino anniya sindude tafun gollidal leydi Mali ɓe ka noon président Guita e Macron ƴewtidi e téléphone ɗum ɗon hawlita hawri dow goto ne ñila wiide bangge goto yama leydi France ndi weltanike e ngal ɗo kaltidal leydi Mali ndi no yeeli fuɗitingol gollidal ngal ne ñila wiide ɗum ɗo yoni wamuña e le dabare haɓtiɓe leydi France ley sahel ngel min mbawa fi tawede ɗi tateji ɗi foof denen ɗi min jalti e muɗum o min mi haala kidal e nokkuji goɗɗi e huncene hoore sanne gulli jamman ɗi le keri tati ɗi mali burkina e niger e gullidinde e takuba ndenne o sifa dabare heere bangal heɓtagol nafakaji sikki wala kay leydi foof nafaka muɗum jinganta ndenno leydi france ndi ndin no jogui nafakaji muɗum
ɓe kollitiɗo won tuna gaɗaɗo fewde armé Mali o ɗum woni keñen wakkati 10h35 ley laamu nokku noddirteɗo leere wiyama ministére ŋaaɓe nayon kañe keddili hen armé o hollitiɗo nelaɓe muɗum kañe gandi to leere to wakkati nde ɓe gaɗa bonanda waɗa fewde mabɓe de duɓe mbiɓe duƴƴitiki oɗo bonanda no fewiri noon ɓe kollitiri wide e communiqué mabɓe o min garta e kabaruji ɗi so lanɗo jaaɓi le ko warta ko ko nayiri banggal wayde ndenako ɗum latiki sababu du so heyɗere an wondi e matére sanne le kaɗeri ndi noon fedde association mabɓe noddirta jinna dogo on hollitiri wiide wakkati nde ɓe gadduno batu mabɓe ɗo bomo ko ɗoɓe kollitiɗe ɓande 2018 fa yetti 2021 nokkule kewɗe kañe en bonnale nokkule mabɓe ɗe kañe nokkule kewɗe on koɓe keɓta remde wattu joni on le on ɗo wattu furdu fedde ɗum fedde nde noddirta e mbiyan sammodi koro ɗum wonli laamu jafaraɓe o kamɓe duɓe gaɗi batu mabɓe ɗo bomo ko ɗo keñen ɓe kaali on kabar tiɗalaji wori le leydi ndi ɓe kollitide no tiɗalayi ɗin gori wajibi yimɓele wonɓe le kiriduji ɗi du kettine fa keɓen famtata keɗɗen mi e Mamadou Sama Sekou komin pewni on dow hen
kabaru ngure le wuddu leedi ndi wonno bernde kutundral haklaaji di e wi Hamidu Ongoyba joko hore jo ginadugo rafnde ndag goddo le ngendi habbe sombini tiolaaji ngure
la situation c'est onairi bangal ndena gu kanyi nyamduuji le wuddu leedi ndi fa jottor ale kaadeeri ndi e dum naawi nyaloma hande no sanne duubi nay yimbe lo wombe tombe kebata remde seeda tambe ndemato odo nokku heedirana tampinibe nyaloma hande no sanne wajibu dabareji ndawdi bame lamu ko be leedi mali ndi kanyi paboto wombe taggal leedi
ndi c'est partenaire international
e on wattu goto o fedde lulunde samodi kuru ASK mo jafrobe le circle tenengu noddi lamu o beedade jamare nokkuji di tewtude dabareji heptagul jam kuma ni be kabar mudum be tan mbawi tewtude dido dabareji dun ko holiti brima eli diko ngonno do e kawtal ngal
jonka eden kani wadde dabare batuji di tafati ngati galdo tan batuji gade lamu you know commune ngaji meden jama o hormudum dentina awobe durobe remobe fu dentine kabe jodobe joddobe kalda kambe andi tidalaji ko ni mabbe kambe jeewatano du waawi yeltude
fodde heftagul jam wadde denaguna jukki sombinde egube gelle kewde dun non heddi e wi cikitabe jaadin ko dum woni community jaabe wuddu leedindi
sikrab dido kabaru ju fodo mbahe diddo beme am andi to dun du page facebook kanye compte twitter studio hono sattere dina hani habirede yewteddu yimbel wombe le kasuji dino kani hebur ton fofter totte hakkeji mudde dun faana boto ngad aljumaade jabbino de do bamako do odo boto yu sudu ministre humminido kabaru dina ji leedi medindi kanyum wadun kadime ande fa yotto andambe kabaru sari e fedde ministre ande fu ana wonno ton be mbi wattu jono yewte yalla hono kambe yimbel wombe le kasuji di jata be kan hebur fofter be bar be jaha be baaji to dubbe pammine hono kabaru dina ji no wori ko nande mudo fa kebe famtar kedde Mamadou Samasiku
habo fewde blondaji chatudi yu imadra mu arjibe dinaji di ngondi e mudum le kutubaji mabbe di fuf dun ko lti almami Abu Diallo jangino dudal hawrudo e odo batu
alhamdulillah min en jetta Allah tawede le odo batu yowtota le misideji di hono yimbele be baajirte yalla berde mudan jita lando famin kaba e satte
ananga wulika joy
kechen be ka hulti bide ngaldo kawrtal na han latade sababu hunchande hore ti alaji uddabe cuudi kasube yo alhali tiddo sane don ko holliti kalan Jibril Touré secrétaire général agent PM fedde dental chrétien en Mali
la situation
galo ma hande dun nawi sane fu fota kambe gombe le kasuji di min ngara min darta yella hono yimbe el humni be kabaru dina be jata le kasuji di baajo yo kasu ko gombe tombe yella berde muude an giita lando min dartan yamirore min kalna be ko lando bi
prêcher la parole de Dieu
min sey kumoni do dina e tawangaluji Mamadou Kone holtivide odo batu o sembinan andal ardibe dinabe odo batu o latu sababu sembinde andal ardibe dinabe landini gal do kortal balde didi woni ministere moninde dinaji tawangaluji do faba minisma
ko nayri bangal mortiredi leedi ndi wattu jono ko heewi dum woni yimbel golloobe leedi denne gondi wadde gidaali mudden wiide ngadan murtere wobbe kay puddi de do murtere jaati hono misala kambe jenginobe jande do doore leedi meedin di yogay me puddi murtere mudden de biyana kaaja njobe hono cogguju mudden ko dewata laamu o le on do wattu fu kambe dum woni sandika en tiidobe kasuji be kambe bibe darni murtere mabbe de Mamadou Samasiku
o tiagal murtere golle balde didi lewru me jabbi dum du woni ko sandika jangnobe jande dewre lulirnde faculté de lettres fuddi alkamsar jabbinde mutere golle de anda kande timmata jangnobe ndarji yo don e don be jobene be dari leruji debi golle e on wattu goto o fedde sukabe lekkuy leedi mali wadi gidali mutere golle balli tati nyande 17 lewru juillet de jangnirde leerindi fuf jila fedde am yo hun jangul hore potal hagunde sukabe lekkuy be le kala imu bangi goddo dun gollobe kabaru cellal tumbutu immini mutere golle balde joy debi kanno fuddu nde do yontere be hultiwide kambe gouverneur region o hawrido goto be do gollobe cellal be wajibini yobe jobene kalisi hertanandi covid 19 domo be cuudi kasube dun muti tafun mutere golle balde nebbe hanno fuddude yontere jabbinde ardibe be hultiwide kambe lamo hawrido goto ko be jeli non wonno domo be cuudi kasube totte negamuyaji habitibe heddibe be totta
de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
bandiraɓe wotto nangguiri en juuɗe mbawa yaade les réseau ngaji meɗen ɗi kasen ɗiɗo kabaruji foɗo mbawa hebdirde bme amen andeto ɗum gaɗe www toɓɓere studio tamani toɓɓere gaɗon orgono noddi oɗon numéro viamo maire et maire numéro orange 37 321. Yewtere meɗen nde honno andirɗon altinere fu ɗum yowata dow hawaluji le duuɓi cekkiti ɗi fuu kasaraji kammaɗo wondi e matede le ngallure Bamako nde kañe ɓadale muɗum wakkatiji cuuɗi kewɗi camata le hen yimɓe le du ana keddo le hen kaake kewɗi ana bona le ɗiɗo kasaraji le wonɗo wattu fuu suudu mairie ndiɓnodir district ɗo Bamako ɗo holliti wiide naati e ɗum woni fedde nde ɓnodirta maire en ɗum woni le afrique leyɗele keduɗe ɓnodir sib sahari en ɗe keduɗe hirnague le rumde afrique nde koni fana muɗum yalla hono ɓe kani fewtirde no wattu wonde wayltirade ɓe ciññini nduɗo tal kour aljumaɗe ƴaɓɓinonde ko ɓe anni wattude le hen ɓe mbiyani yaafa e milioji temedɗiɗi sefale duuɓi tati garoji ɗi fa pewto ɗiɗo tiɗalaji yoga gaɓɓe ɗiɗo balliguji yo fedde union européenne nde fa keɓen famtade gaare keɗe ko min e Mamadou Sama Sy ko min pewni on dow hen
le magazine parlant de l'environnement.
Kanko kuminiɗo kabaru yuɓɓinde ɗiɗo golleji ley goɗo heƴo projet o hollitiɗe faɓe ƴaylono ɓe kani haɓirde e wayltagol wattu le leyɗele keduɗe le lefol sahel ngel o wi ko yata galluje temedɗiɗi ana ley ciññimɓe goɗo heeƴo gallure Bamako nde du ana ley hen keɗɗemo kanko Mari Anne Cherve kanko woni kuminiɗo kabaru yuɓɓinde golleji goɗo heeƴo komo sifi dow hen.
Dans l'élaboration de ce plan climat,
on travaille en concertation avec tous les acteurs concernés par les enjeux climatiques. On interroge la population, les populations, les agriculteurs, 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 les agriculteurs,
les le long terme.
Kumiɗo kabaru yirwere le ngallure Bamako nde holliti wiide oɗo kabaru ko ciññinako ɗum latto sababu soɓe mbaylitino kabaru kuɗɗe ɗe worri o wi le ngallure Bamako nde sa ƴeewi collaji ko jamare nde fofata koye ɗum heewi sanne o ɓeydi le hen du wiide wayltagol wattu kañe kammuji toɓoye ɗi ɗum laatiki sababu ɗati moƴƴinteɗɗi le temedere fo a tawan sappo e joyyi ɗi fuu ndiyam kammu bonnata ɗum keɗɗemo kanko noddirtiɗo Mahmoudou waddi ji kanko no kuminiɗo kabaru yirwere le ngallure Bamako nde komo sifi dow hen.
ɗiɗo gollandaji toɓɓoji ɗi seeɗa seeɗa ɓeydoto soɓi weltere wakkati o no wondi heɓude lawol ka hultama le oɗo ɗimi o wiide so dabareji hultaɗi ɗi humtinama hoore ɗi humta wiide taguji ɗimi gondi ɗi moƴƴana fewi alhaali wakkati o so ni en ƴewti kabaru muɗum Bamako heɓan hinnade kuteji weltere wakkati banggal noga jeɗɗi le temedere
fa hande oɗo gorko holliti wiide ɗati kewɗi ɓe gondi e yaltinde le hen
oɗo projet o yo dontal kulintereji jeydadi e jatteji ɗiɗo wattuji lattiɗi sababu humcande hoore kabaru Bamako banggal ɓurtugol kuteji ɓeno golla o forrata wayitere wakkati gueɗe ɗe hiisimo jonɗi foof laatiki sababu humcande hoore golleji ɗin kani hinnade yalla Bamako no hiisa e kuteji wayitere wakkati ana e majji bonandaji toɓoji oɗo projet o soni tiliki gollede latto sababu hinnade no fewiri tialaji ɗi goto e yilaji ɗi yo kabaru ƴewtagol fonceji ɗi latto sababu hadde bonandaji ndiyam
ɗiɗo ɗati ana gondi e yaafinede dow bureau mo ɓe noddirta bureau d'étude malien noon kanko noddirteɗo Hammadou Bey Yalkuyo hollitiri wiide jokka kuminiɗo kabaru yirwere le ngallure Bamako nde
ley kumnugaji jeegom Bamako ɗi totodiral hakkillaji gaɗete tiralaji ngallure ɗe anni ko woni dabreji majji kinoto ɗum banggal kumaniɓe kabaru muɗum ley kumnugaji jeegom Bamako ɗi caggal muɗum min jottoto gouverneur o dow ɗeɗo kasindineɗe e humcande hoore heeƴo golle ɗo hitande 2030 onɗon non ko ɓeydama ngallure Bamako dina ngalluje goɗɗe ɗe hewti golle o duuɗiɗi warte muɗum duuɗiɗi feccere ndenno hana fi min dowma ɗiɗo duuɓiɗiɗi feccere heɓude jaabuji oɗo projet o ley humcagol hoore oɗo projet mawɗo o projet ji nayyi goɗɗi noddirɗi smart ɗi almusoɗɗaji muɗum yo millioji capanɗe jetti kalisi sifa humcante hoore e misal o yo projet ñolomon go e muɗum mobile fof doktaki e dade e nyaloma yagul ko e lengalure bomako e ko nande mun ane projet amen dun hinade tutugul ledde le ngalure bomako projet cakito o yu bangal jangudo lirede ono yirude kaga gullirde jande faminde jangnobe yela guldo famin gullo na beeda yirude
sudu meri do bomako do hollitidi weltikili dido golleji sanne sabide dun nafa jamare de kedde mo kanko nodirte Maryam Jiti kuma sifido hen
on voyan bamako kuma ni bamako wurri ni bangal tundele cholla gazuji bundi e ko nande mun so gonga hale odo projet o wari e wakkati mudun jati burufu fonande rewbe be bangal fi dowde hinade kabar mudun
do katte bete hande do kabaruji me de jowi do hawaluji di Umar Waygal wonde yottinde won di do kabaruji yonji jeeira warore
le magazine parlant de l'environnement.